biashara, nimepata furaha maishani, na kila saa naona nuru iking'ara moyoni. Na kama wao walidhani hatutadumu pendoni, tazama leo watu wana vichwa ina matuni.
Cause this love was meant to be, the many I won't be your baby. Nafanya utakalo baki na mi, daima na mi. Cause this love was meant to be, the many I won't be your baby. Nafanya utakalo baki na mi, daima na mi.
Something about you,
una rangi ya kipeke, baby.
Something about you,
una rangi ya kipeke, baby.
Chulia kwangu,
unilinde tusitengane maisha yote. Tukigombana haina maana kuyanika majirani wajue. Zibure, nimekukosea, umenikosea. Kuna binadamu aliyekamilika, muhimu msamaha na kutambua ya kwamba moyo wangu umekuchagua.
Cause this love was meant to be, I mean I will be your baby. Tafanya utakalo baki na mi, daima na mi. Cause this love was meant to be, I mean I will be your baby. Tafanya utakalo baki na mi, daima na mi.
Something about you,
una rangi ya kipeke, baby.
Tulia kwangu,
bustani yangu ing'ae siku zote.
Something about you,
una rangi ya kipeke, baby.
Tulia kwangu,
unilinde tusitengane maisha yote. Because this love is meant to be, I mean I will be your baby. Tafanya utakalo baki na mi, daima.